Kusukela dala kudala impela lena intombi yayishelwa noma izine yasokalayo. Kusukela dala kudala impela lena intombi yayishelwa noma izine yasokalayo. Kusukela dala kudala impela endula intombi yayishelwa noma izine yasokalayo. Kulapho phele yayishintsha khona isinakuna, kulapho phele yayishintsha khona umani. Awu kulapho phele yayishintsha khona isinabunga, kulapho phele yayishintsha khona umani. Yimakho kukhona isishe sitho seshayila kakayo sintombi yashelwa. Yimakho kukhona isishe sitho seshayila kakayo
Ngicela uthando ungitshela ngeboy. Angithi ngicela uthando ukhuluma ngeboy. Into ezongithi isikhathi.